Abagini mabefuna izinkomo ezinguleve ningawe. Ngingazira maphosa zibe u 44. Cause you are 4 times a lady. Uyikho konke kimi sithando sami. Abagini mabefuna izinkomo ezinguleve ningawe. Mina ngingazira manyusa zibe u 44. Times a lady. Uyikho konke kimi themba lami. Abagini mabefuna izinkomo ezinguleve ningawe. Mina ngingazira maphosa zibe u 44. Cause you are 4 times a lady. Uyikho konke kimi sithando sami. Uyangithobela mntana omuntu, uyangihlonipha ngani abantu. Uyiqeda nya ikumbulo yama-ex. I just can't survive a day without you. As vele sishade themba lam. I'm so in love.
I'm so in love.
So in love, baby. I can't even sleep the night.
I can't even sleep that night.